Moi-même je cause sa mère.
Moyo umeficha, moyo umeweka, moyo unanizoea. Moyo unachiti vitani unaniweka, mwili unanyongonyea. Moyo wa Wakorinto ndio moyo wa mitume, hey. Penipo ndio moyo wa mashine, hey. Ila moyo wangu mimi wakinyonge sana, mwenzenu siwezi. Moyo wangu mdogo wa msini ya Karume, hey. Ndo kisogo niko kinyume nyume, eh. Ila moyo wangu mimi mwepesi sana kuelewa mapenzi. Umekubali wewe unyanyasike, umridhishe mtu. Nilikuambia pale usishike, we mbona mtu kutu. Moyo, 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 moyo. Kufananisha moyo kama epo, wapona okula umu moyo we mateso. Chozi ila watoka wanajililia wenyewe. Wapona ofanya kama wayaoni, kumbe moyo nani ndo una machungu. Wakiposti captions za kujifariji, mimi si wa mwanzo. Wapo wanaoshinda tu mitandaoni, ili mradi tu waponze machungu. Wanajifariji na video za memes, wapoteze mbawazo. Oh, oh, oh. Hey, 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 hey. Moyo
si wamemchokoza pia.
Let's take over the game. Let's take over the game. Let's take over the game.